Anafu vibes official. Yeah, yeah. Kawe mpegaza tuku watetwe kuya. Yeah, yeah. Matuli nesim positive ni kutivi magalase. MC Dena. Yeah. Mama konko na neiba. Mugambe njagalo yingi lolava magala mama. Gwe konko na neiba. Mugambe njagalo yingi lolava magala. Yeah. TV magala yela gebya kabi. TV magala yeri nebya kabi. Mama TV magala elaga bya kabi. Yeah. TV magala elina ba presenta ba kabi. Elina ba MC balya ba kabi. TV magala mama elaga bya kabi. Oyagala kusoma, oyagala kutegele bifamu gwanga. Oyagala kuyiga, oyagala kusoma, oyagala kutegele bifamu gwanga. Mama, nonya TV magala, ku YouTube, nonya TV magala. Likinga, sharinga, commentinga, subscribinga. Ku TikTok, nonya ku TV magala. TV magala yeri nebya kabi, oyagala kulawa maulire. Games and support, ebye mizanyo. Kutifu magala, mama konko na neiba. Mugambe njagalo yingi lorawa magala. Jaja yingi darabe magala. Positive na vera kumagala. MC Dena vera kumagala. Tunonye magala, dulabe magala. TV magala, yecha sinze. TV magala, teso sola mawanga. TV magala, elaga kuligwanga. Awa imbi genda ku TV magala. Yeah. Anafu vibes official. Kawempe gaza tukoba tetwe kubya. Nonya kumagala.